tusana twebaze Katonda otuyisa mu mwaka omukadde na guno omugya tusaba gube gwa mirembe wadde wabadde w'ebiremye ffe kasita tuli balamu wadde tofunye sente wakyaliwo essuubi ne sente zifunwa balamu gwe nyingira saba bigaba abeesiga mukama munange tebakoowa kyekireesa omwana azaaliddwa ajja tutikkula ebiremye gwe gamba bugambi yesu ntyomwaka guno nze wama yesu kyenkusaba omwaka guno wabeerewo enjawulo ebibadde ebiganye mbeere nga mbiwangula byalima bajjajjange nze nsaba mbikuli ebyo ebibadde binnemesa mbisazaamu mu linnya lya yesu nze bwe ntunula gye nvudde siyinza buteebaza katonda wadde wabaddewo ebiremye naye era bingi ebiwanguddwa nze yali asiwunsi nga nkira n'evvu laba te bwe nnyirira lwakuba bamu temusiima katonda by'aba abakoledde ky'onyuma ekyo ky'oyita ekitono eriyo bangi abakyetaaga eyakuwa ebitono by'onyuma n'ebinene musabe anaabikuwa mugambe bugambi ku luno ty'omwaka guno nze wama yesu kyenkusaba omwaka guno wabeerewo enjawulo ebibadde ebiganye mbeere nga mbiwangula byalima bajjajjange nze nsaba mbikole ebyo ebibadde binnemesa mbisazaamu mu linnya lya yesu bwe luba lugendo oluwangudde onootera okutuuka tokooye tunulako emabega gy'obudde olabe ne w'otuuse eyali alyanga ekibwa ekimu osuula n'amawulu weesiimye okumazeeko omwaka ng'okyasobola okupangisa omuzigo naye eri aba abalemeddwa nga n'ekibuga byagaanye balala bagumaliddeko ku bitanda mulago lwaki tomwebaza ng'okyali mulamu mugambe bugambe ku guno ty'omwaka guno oyagala kuzimba ku nnyumba yalemera ku musingi omwaka oguwedde gwe gamba bugambi yesu ky'omwaka guno onoonyeza omwana omwana kyakubuze gwe gamba bugambi abagaba ky'omwaka guno endwadde kulemeddeko eremye n'abasawo gwe gamba bugambi omuwonya ky'omwaka guno oyagala kugendako obweru visa zikyagaanye gwe gamba bugambi yesu ky'omwaka guno oyagala kunyola ku mmotoka okwoyo okutambuza ebigere yesu mugambe ky'omwaka guno nze wama yesu kyenkusaba omwaka guno wabeerewo enjawulo ebibadde ebiganye mbeere nga mbiwangula byalimu abajjajjange nze nsaba mbikole ebyo ebibadde binnemesa mbisazaamu mu linnya lya yesu.